baby. Lelo usiku iliko baby. Zapalo zapato zilile baby. Mikolo vako leva fine jile manzi njiwa shuka wela pafupi baby. Lelo usiku iliko baby. Zapalo zapato zilile baby. Mikolo vako leva fine jile manzi njiwa shuka.
Yes, I call a wine. You were nine, baby. Tata tine, you got one and nine. Tis a fin, there's a spine. Wabling, watch it shine. Well, I close, and you go was a famous voice. Sing, and you buzz, neko vela jazz. Zelo board, motiman on my hips. Holding a perfect lips. Hey, man, then a funta. Nifono kamba vambele mao ya vota. Nika kukumi, nifona teko zuta. Nika kugeta, eh, neza jumpa. Lelo usiku kulibe waza jumpa. Chalo ne chatu palibe voshu. Pachifu kwa lavo ya tu baby. Love, sweetie, ye flow adipa.
Wela pafupi baby. Lelo usiku iliko baby. Zapalo zapato zilile baby. Mikolo vako leva fine jile manzi njiwa shuka. Wela pafupi baby. Lelo usiku iliko baby. Zapalo zapato zilile baby. Mikolo vako leva fine jile manzi njiwa shuka.
Sene kuuza boss ukane nam. Hey, ni malozi, ni nakuget. Soza ni loza, baby, neko konda neko uza. Never kuku use, wale wose magelo ni nako choose. Na sive yako, wakwale fire kunkala maiguza. Excuse, mako to wine na kaspuza. Please baby, yosa ni liza, ukane squeeze. Ni mapusa nga neko tiza. Tie to, nileku, nifuna kuku please. Iwe nine, tiza cheleza. Kuza, ya palibe ya za sneeza. Kaleza, tiza chipitili, pitiliza.
Wela pafupi baby. Lelo usiku iliko baby. Zapalo zapato zilile baby. Mikolo vako leva fine jile manzi njiwa shuka. Wela pafupi baby. Lelo usiku iliko baby. Zapalo zapato zilile baby. Mikolo vako leva fine jile manzi njiwa shuka.
Niko konja baby, niko konja. Niko lava baby, niko lava. Nata niko funa baby, niko funa. Lelo usiku iliko mpaka kuche. Come closer, aha. Wela pafupi, baby move closer, aha. Fendela pafupi, yeah.
Wela pafupi baby. Lelo usiku iliko baby. Zapalo zapato zilile baby. Mikolo vako leva fine jile manzi njiwa shuka. Wela pafupi baby. Lelo usiku iliko baby. Zapalo zapato zilile baby. Mikolo vako leva fine jile manzi njiwa shuka.